ngizonqoba, ngizonqoba empini ngizonqoba, ngizonqoba empini ngizonqoba, ngizofela khona mina empini ngizonqoba.
Jingle, wishing, nicotine, must say, what is fun, fun, sashing.